Orlando Monster.
Slaubaya
Kongwe Music.
Much more than beat killer.
One crap mudo, two crap mudo, three crap mudo.
Kusini mashariki mkuyu ni kote kazi endere.
One crap mudo, two crap mudo, three crap mudo.
Morogoro kusini mashariki kazi endele. Tuzidi kumwomba Mungu baraka atuongeze. By the way tuna jemedari ya zikari weka vyema. Mipango I delay na wai bado mapema. Naona barabara zishanzo kalabati. Ujenzi wa sekondari kila kata sanati. Kila kukicha unafanya tupa gao. Daraja mradi unaunganisha Moro na Kisarawe. Jitada zetu zijae wapinzani wajue. Ukaleta wakae dunia itutambue. Way back umezaliwa kuwa bingwa. Katupa nguvu kapita bila kupingwa. Kuchapa kazi umoja umehamasisha. Tutunze zetu ifasi tupate nufaika.
One crap mudo, two crap mudo, three crap mudo.
Kusini mashariki mkuyu ni kote kazi endere.
One crap mudo, two crap mudo, three crap mudo.
Kusini mashariki mkuyu ni kote kazi endere.
Babu Tale yuko no more. Una maisha yako no more. Samia Suluhu yuko no more. Una nini kama sumu. Saidi Kimbeho yuko no more. Una no more. Shule Kongwe yuko no more. Una nini kama sumu.
Yeah. Hataki kupoteza wakati, kila kitu kipo smarti. Watoto walikaa chini sasa wana madawati. Tumpe mani hatuwezi choka. Tuko pamoja wanangu wakiloka.
Kuinua vipaji si kazi ndogo. Ngumi muziki changamoto. Pongezi kwako waukae. Moro sio ya kale.
Toka way back umezaliwa kuwa bingwa. Katupa nguvu kapita bila kupingwa. Kuchapa kazi umoja umehamasisha. Tutunze zetu ifasi tupate nufaika.
One crap mudo, two crap mudo, three crap mudo.
Kusini mashariki mkuyu ni kote kazi endere.
One crap mudo, two crap mudo, three crap mudo.
Kusini mashariki mkuyu ni kote kazi endere.